If you cheat on me, I cheat on you, tunarudiana. If you play me, I play you, tunasameana.
Kwa majina ni Yani.
Nakujua.
Yani. Yeah. Siku hizi love imekuwa nipe nikupe. Uko na nothing to offer, basi shugli wejipe. Tena siku hizi love, no strings attached. We can be friends with benefit or in an open relationship. Ukitoka uende dunda, mina weka bash kwa nyumba. Uko na mbaba juja, mini kona mama runda. You have a bestie, I have one too. Ukinicheza, nita kucheza too. Here for a good time and not a long time. If you cheat on me, I cheat on you, tunarudiana. If you play me, I play you, tunasameana. Mapenzi ya siku hizi, new school kama CBC. Mapenzi ya siku hizi, hatufuatani ABC. Nasikia we ni player, nice to meet you, I'm the coach. Na niko ready kushare, in case you just don't know. Kitabu unasoma, ni mimi nimeandika. Ukicheza local, minacheza Europa. Tit for tat is a fair game. Kawe ni player baby, tuko the same. Vajezi mchezo yendele, tujue nani Messi. Ukitoka uende dunda, minaweka bash kwa nyumba. Ukona mbaba juja, minikona mama runda. You have a bestie, I have one too. Ukinicheza, nita kucheza too. Here for a good time and not a long time. If you cheat on me, I cheat on you, tunarudiana. If you play me, I play you, tunasameana. Mapenzi ya siku hizi, new school kama CBC. Mapenzi ya siku hizi, hatufuatani ABC. If you cheat on me, I cheat on you, tunarudiana. If you play me, I play you, tunasameana. Mapenzi ya siku hizi, new school kama CBC. Mapenzi ya siku hizi, hatufuatani ABC.